Dre, bitch.
Jamais Marcus, jamais Marcus.
Kodi chikondi ni chani, nanga umafuna chani. Kundi nyangere lo, ndiziwe. Nanga banji ya wakulira, nanga banji uyo wakukondwa. Kodi umafuna chani, undi masure.
Should I go, should I stay in this love?
Ine pena ni malira, pena ni maseka.
Should I go, should I stay in this love?
Pena ni malira, pena ni maseka.
What is love?
Ndimaona ngati chimafuna drama. Muchikondi kuti uzisangalala. Koma mavuto, misonzi, ndingolira daily. Mwina za chikondi zisi zindikala. Mwina ndingo zisi ya ndizingo kala. Ndaesa, ndatopa. Tell me what is love?
Should I go, should I stay in this love?
Ine pena ni malira, pena ni maseka.
Should I go, should I stay in this love?
Pena ni malira, pena ni maseka.
What is love?
What is love?
Should I go, should I stay in this love?
In this love,
in a pena ni malira,
pena ni maseka.
Should I go, should I stay in this love?
Pena ni malira, pena ni maseka.
Should I go, should I stay in this love?
In a pena ni malira, pena ni maseka.
Should I go, should I stay in this love?
Pena ni malira, pena ni maseka.
In this love,
what is love?